This is an MUT Radio podcast.
Kati ke nje ngaphandle nje kokuthi nje ngihambe ibanga as my guests are already here and in studio in fact. So ngiyathanda nje ukuthi ngibanikeze nje lo leso sikhathi bazobezo sithulela khona emgodleni ukuthi ke kahle kahle yini le abasiphathele yona uSiluthando Gospel Group all the way from Emaluganzi, but they are coming from Emarodini. I guess they are going to show you more about the location yabo, and also their details as perhaps they have a city with them. I'm not sure, but I'll hear from them if they call and tell us part of your naga bang a fisu gusin je bas testi sengayo osuguni nige la namhlanje Z22 go October here in MUT Radio Shape and Own Your Future. Ngibingelela laphaya umphathi ke weSiluthando.
Kunjani sisi, kunjani?
Siyaphila kakhulu.
Siyaphila kakhulu nami.
Yes, so great. So ke awuhambi kodwa ngiyabona ukuthi nje hayi uthe ukuthatha ngani noma nipheleleni kodwa engazi ukuthi uthe anipheleleni.
No, asiphelelanga.
Mase niphele mhlabeni banga cause mina ngibona already nje nibaningi.
No, masiphelele siba u22 masiphelele.
Yo.
Yes, siba u22.
Kuthi nje niyamkela nje nami
nje. Ngizindlise encane kakhulu, sencane kakhulu.
Ngingafika nje nami iphela nje ngithola yami indawo.
Awafika, ungafika ngayithola.
All right, that is great. So nje I'll be giving ke ama members eSiluthando ukuthi ke bakwazi ukuthi ke bazi introduce ukuthi ke bangobani and bavelaphi.
Okay.
Noma nje siqala ngaye umphathi ukuthi ke ungubani and uvelaphi.
All right. Okay. Mina ke igama lami ngumaster ngomthethi Sibongo ngiphuma khona eMalikazi ke ngibingela lo wonke umlaleli olalele iImmunity iMUT Radio.
Yes.
Yes.
Yes, there was Master Wangamthethwa of which is the founder, I guess, of iSiluthando Gospel Choir or Gospel Group.
Gospel Group.
Gospel Group, yeah, okay. Siluthando Gospel Group. There was ke Master of which is the founder. Ngiyathanda ukuthi ke ngidedele nje bonke ama members ke azichaze and also their locations. And also, okay, before is the girls economy.
Ngibingelele kubalaleli emakhaya okhulumayo uLungelo wakancengo Sibongo ngiqhamuke eMalikazi ngiyafutha ke kwaSiluthando.
Chuse lethandele izayoni like
yeah but alone izali acapella but isifuthu sibakhona makuyi acapella.
Safuna ngizinikeza isikhathi ngempela ngayizwa kancane utho inesiqhe niyangena esiqhini
khona. Yeah, siyangena.
Ngiyezwa. Okay, yeah girls. Anjaloge, and we have got 2, 4, 6, 8. We've got 8 members here on studio. eSiluthando. And kanti ke nje ngiyathanda ukuthi nje ngivele ngaphandle kokuchitha isikhathi nginikeze ke umphathi ama questions engidinga ukuthi ke siza ukuthi ke yena ke yini mhlawumbe angazama ukuthi achaze nje i-group and also ngasigcina siyathanda ukuthi sithole izwi le wisdom ukuthi ke ukupho ngafisa ukuthi aondle ngakho umlayo lapha ekhaya noma nje umuntu osafuna ukucathuliswa ukuthi ke iziphi izinto ekumele ukuthi ke azibambe ukuze zokwazi ukuthi bagcine ke bekulesi sigaba ke iSiluthando esesifinyele kuyo. So umbuzo wami nje based to uMaster noma nge umphathi weSiluthando ukuthi ke naqala nini mhlambe ke ukucula.
Okay sis, njengoba sengishilo kwigama lami kuMaster ngomthetho Sibongo, yes. Umphathi weSiluthando Gospel Group. iSiluthando saqala ke ukuyenza ngo 2019 kwaku 14 February inyanga yithandana. Yeah. So sayenza ngalelo suku. Manje ngicabanga siqeda unyaka wes5.
Yo.
Yes, see together nje. Okuba nzima ukuthi phela sihlanganise abantu besifazane nabesilisa, amantombazane nabafana. So kumele ukwazi ukuthi ke ubamanage, kumele uthando lwakho ukwazi ukuthi banikeze ngokufanayo bonke ngokulingana.
Yes,
yeah.
Yes.
So masiqala ke igroup akuzange kuze kube lula but ngisimo sokuthi abantwana mabafundisa mebekulalela igcine ezinye izinto zibalula mezenzeke endleleni masihamba kubalula.
Yes.
And until now kunama member nje amadala a from 2019 asekhona nangoku.
Ha.
Okusho ukuthi bancane vele abalalelayo, bancane futhi mhlawumbe benzeka ngoba kuthiwa indlela siyihamba sonke kodwa kube khona abasala endleleni.
Yes. So ke wena njengomphathi ke mhlawumbe ama challenges mhlambe azali direction kube khona abagcina bema noma mhlambe wena imaphi nje ongawasho nje akhona around the group in
wesisi la njoba siphethe nje kuye kube khona abantu abafuna uk overtake wena as umphathi
yo
understand so
ukungafuna ukusubmit
yes ukuthi akukuthi ngekwenzeke lokho ma sikhuluma ngehead sikhuluma ngomuntu ophethe noma ngathi ukuphi khona la khona khona umuntu ophethe ekufanele kubuye noshoyo izinto so sometimes kube khona izinto mhlambe engiyishoyo abangayithanda abanye abantu ezizohambisa igroup ziyise phambili uthola ukuthi ke bona basakwazi ukuvumelana nalozo zinto egroupini kunama rules akhona ukuthi
yes discipline
guys as date
yes
so some of us abanye bafuna ukuthi beze ngoba bazobuka ukuthi ubani engamthola ngimgcini ngakumina then bese beya kuhlubuka ngokuhlubuka kanjalo kusale abalalela umthetho wam as he
yes yes kubalekile ukuthi ube bold when you are a leader I love that because kubalekile ngempela ukuthi ube khona ama standpoints and also a discipline because at the end of the day isiluthando I believe I gospel I believe ukuthi it's about God it's related to holiness so kubiza ukuthi kubonakale ke lenkazimulo noma nje nicula kubonakala ukuthi indeed anikho noda so kunezinto ekudinga ukuthi nje siyamagatsha asukayo ukuthi kuprunwe into kaNkuluNkulu ngokwentando kaNkuluNkulu and uNkuluNkulu is God of principles so I love that I'm also learning wemlalelwe MUT radio here ngini zomsaka so make sure that you do partake because ngasigcineni kuzoba khona ke imniningwano yabo ekubalekile ukuthi ke nawe ke ube nayo ukuze uzokwazi ukuthi ke for more information uphinde futhi ke ubathinte so engifisa ukwazi ukuthi ke uqala kwakho ke le group mhlambe kwakukhona i-talent previous mhlambe esikoleni la wabona khona ukuthi yazi as time goes on kuzoba khona isikhathi lengifuna khona ukuthi ngizimele ngibe umculi noma mhlambe kwakuvele khona enhlizweni yakho usudinga i-choir ikuphi kwakukhona nje kokudriver usamncane
wesisi ngiqale ukubona ukuthi ngingaba umphathi esikoleni
yes
esikoleni ngiculisile bengifunda kodwa ngiculisa futhi so mangiculisa esikoleni for sure ngoba ngangiculisa iafro le kade uyibuza ukuthi siyacula umculo wesiqi yes so ngangicula umculo okanjalo so definitely shonga opposition mam opposition 1 babebuzwa kumina ngaze ngangize ngiyofika eNewcastle bayazi ke abalaleli ukuthi ma esikoleni kuze kufike eNewcastle
Yes.
So mina ngenza show ukuthi ngishaya isiqi until ngizwe ngiyofika eNewcastle ngibuya no position 1.
Yo.
So ngaqala lapho kubona ukuthi no nginayo le nto enginayo. But khona ubhuto owashona nje ukuthi uRoy owangifundisa ukuculisa. Mina ngiyakwazi ukucula.
Yes.
But ukuculisa ngangingakwazi.
Mm.
So he teach me ukuthi no ndoda uma ufuna ukucula enza kanje uma ufuna uculisa do this and ube patient and ube nenhliziyo ende so that uzokwazi abantwana ubagcine bendawonye
exactly
yeah so kwasuka lapho ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe umholi ngikwazi ukuthi ngibe umuntu okwazi ukuculisa yeah
Yes guys sokubalekile lento le ukuthi ke ube umuntu ngempela one passion ube ne character yalento le othi ke uyiyona because phela izothestwa izolingwa but kubalekile ukuthi ke wena ke wazi ukuthi what is it from the first place and drive ukuthi ke ngize ngibe ilento engithi ke ngiyona manje so there was a master wesiluthando which is the owner noma which is the founder of the gospel group all the way from eMalikazi kanti nje umbuzo omunye nje ngifisa ukuthi ke ngiwazi ke emphathi ukuthi ke usevelwe wakhavala izinto eziningi I was well prepared like they see ukuthi I was well prepared ukuthi ke ngizobahloma miphi imbuzo but nje inkulumo yakhe ivele nje ya straight forward like they were rehearsing ukuthi nje masifika nje studio nje na kanjani sizohlala nje kuma point lawa ke ayinqala nama point ke lawo ke esuke swadinga ngempela ukuthi ke asikhanyisele nje about every thing.
Yes.
So okwamanje nje ngifisa ukwazi ukuthi ke ivision yakho mhlambe in 5 years ufisa nje ukuthi ke umculo wenu mhlambe ube kephi noma mhlambe yipi message ngifisa ukuthi nisende to the universe.
Okay, wesisi yazi ngokufisa kwethu.
Yes.
Especially angisho ukuthi I remember as fist but especially I commit lam. Laba bantwana laba ya ba nesifiso esikhulu ngesiluthando yazi ukuthi mangekho bona bayimina
yes
mangekho bayimina nje noma ngathiwa ngithini sengisho ukuthi into esifisayo uma kuhamba iminyaka siyafisa ukuthi sibe ikwaye azi why. Sibe ikwaye engene lama audition and win.
Yes.
You understand? Futhi siyafisa ukuthi abantwana ngoba sike seza la MUT sizocula. So sike sa usihlalo wami nje uzosho mase sicedile ukuthi ama pages ama kanjani. So sike sabona abafuthi besilandela esifisa ukuthi nabo babe ingxenye. Yeqembu abanekhono lokuthi bangakwazi bacule. So siyafisa singelinilanga nathi sibone sesigroup ephambili sibone masifike endawo sibone besiqasha because into ebalekile ukuthi nathi siqashwe because lezi ingane lezi eziculayo fanele bathole isinkwa bathole into ngoba abazali abaphathe kahle mabezohamba one way kodwa kungekho something abazoyithola. So siyafisa ngelinilanga ukuthi nathi abazali bethu sibanikeze isinkwa sibanikeze ukuthi nokuthi okuyiphimbo lakho elidala ukuthi uzumnikeze something kumzali wakho. So yonke sifisayo kakhulu le ukuthi yenzeke. Siyafisa futhi nokuthi sibe ijoya sakusasa.
Yes.
Yeah.
Yes, you have to dream like that.
Yeah, siyafisa ukuba ijoya sakusasa.
Exactly.
Yeah. Injalo sis.
They say you have to dream big. If umuntu nje ungaze nje uzibone uzibukele phansi, dream big. Yabona nje lokho kubonakala ku impossible akubi kona ukuclaima ukuthi na kanjani kwazi ukugcina sekuphumelela sekubonakaliswa.
Injalo sis.
You're listening.
Feel ukuthi this thing lena into nje ekubona into nje abayaziyo. They love it. They have passion and also they are willing ukuthi ke iye kude. You can feel yabona nje mangabe thula nje endlini zomsakazi ungabe ufakazi wami ukuthi ke nakanjani ke these people ngempela bakuye lento abayishoyo. Kanti ke nje ngiyathanda nje ukuthi ke ngithathe nje imniningwane ngokusheshsha ukuthi kumlalela sekhaya akwazi ukuthi ke nakanjani ke aphinde naye ke asizakale. Ngiyaphinda futhi ngiyabingela ke kumphathi ke uMaster.
Yes, 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 mama.
So ngiyathanda ukuthi ke ngibuze ukuthi ke iCD mhlambe ninayo yini?
No, iCD as kobe nayo but ingoma le ethuza ungangithatha inkosi. Ngiyacabanga ukuthi kothi kuphela uDisemba iyobe sikubantu sebekwazi ukuthi bayithole online. Esifisa futhi ukuthi abalandeli bethu bayi-download ingoma ukuze sizokwazi ukuthi ifinyelele kuyo yonke indawo especially la ekhaya.
Alright, thank you so much, Master. Ngiyathanda nje ukuthi sivele siphuthume nje imniningwane because nje nakanjani sikhona ke iguest after isiluthando engizoyithatha nje mangabe zithi nje 25 minutes after the hour of 11. So bazokhipha nje imniningwane yabo ngokuphuthuma ukuthi ke le ngoma kade uyizwa nakanjani ke it's proof ukuthi ke ivela kubona bebecula nje la endlini zomsakazo. So nje make sure ukuthi uthake ipen lakho nephepha uthatheke imniningwane ukuthi ukwazi ukuthi nawe ube necopy noma ke ube necece lakho nococe lakho noma ke ukwazi ukuthi ke ungena kweziphi inkundla zokuxhumana ukuthi ube ke ingxenye yokulalela ke umculo weSiluthando Gospel Group.
Futhi manje mina ngizoshina number umfethu bese usihlalo wami esha ama platforms.
Okay.
Mina ngicela ukushina number inumber esitholakala kuyona it's 0699
0699 5999 5999 71 71
yesibili it's 067 0 9000 9000 067 067 231 9000 9000 ngicela nje usihlalo asho nje ngokuphuthuma
ngiphinde ngibingelele nami kubalalele emakhaya igama uLungelo wakancengo nje babe sengishilo. So iSiluthando yatholakala kuma social media platforms kwiSiluthando @Siluthando Gospel Group ku TikTok it's Siluthando_GG7 Instagram Siluthando_GG7 naku YouTube it's Siluthando_GG7 nisifollow bafethu njalo ni like ni share and comment tell your friends and family ukuthi siyatholakala sisiza nini bafethu sixhasana.
This is an MUT Radio podcast.